double six.
Katamba wa sipai, I never seen before. Mani aje ni jidai, sweetie, ni mesizi ni kuhai. Penzi lako tamu hivyo, linalewesha kakivai. Wana nisimanga na kula na jilamba. Eti ni oshamba, sio mapenzi, ah, kama penzi. Linge kwa chumba, ninge limenya kama chenza. Walisema hayawi, yamekuwa mimi na wewe, do forever, aya forever.
Coming slicer.